people, I love them. They must continue to fight. Tell my people, I love them. They must continue to fight. My blood will nourish the tree that will bear the fruits of freedom. Oh, Sisi, lo kwele enhlizweni yam, inyembezi, sikwela me. Usakhathazekile, bona umphefumlo wakho. Iphi kanti lenkululeko, lizawuthi liphele ithemba lakho. Xa ndiphakamisa amehlo wami, andisawabona maqhawe, andisawabona maqhawe. Xa ndiphakamisa amehlo wami, andisawabona maqhawe.
Sizwe vulano mjombo wemfundo namanzi banqaniwe.